You just a little humble. I text you, got inbox. Your baby face, your baby face. Ah, nimekupenda tu kitambo. Maneno yangu ya mafumbo. Call me romantic, I'm romantic. Ifanye pendo letu kapacha. Na sinaga mawenge misto kwacha. Kwanza unipa kidari upendi nipambavu. Walivu safi safi wala so mchafu. Unipa viarali unipinye mafu. Shanga kiunoni nazikata kama nyavu. Anasuku mangozi paka kwa sakafu. Unitolea kili zote za kifiatu.
Tutaki pole ni maxi ni memridia nampenda ni memridia ni mnataka niliasa oh
zaira 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 yo my zaira zaira we zaira zaira we zaira zaira
nipe katoto
zaira zaira
dani komo.